All right. I say in Droni, in another one, Buza Mokama. For many times we fail to ask God, and we ask creatures. Terera bukota mugwatiro. Obudde bwe bataya mazima anti ntuse bubaka bwa gudumu oyo mutuukirivu nno yafuga manya jjukira Saint Yvonne D Gospel rapper Uganda mubikwase mungu ask Lord buza mukama Yo, binji ndese bitotogana ng'obuko lw'amazima bifafagana ng'entungo eyiika yeebazibwe Jehova yawa Masiya kabaka bandi bamweta kibumbe busoka Kristo Luhanga essanyu yaleeta ng'omuvubi akwasiza omulomyo Yesu lyekuba amazima obulamu agenda gy'amanya yangu gye lwanga asaba yabwe bwanoonya mulaba kunko nakulaba nabo bayise Wambwa kayitako n'omuwesi neyeyunatuwa amaliba ekitubuza tuleka omutonzi yatonde ebitonde Yatonde seno fetwesi gabantu mayinja boga gabi ukabi nyonyi misolo miti
No man can do it for you
Eh
No one check and give it check
No, 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 no
Tobuza bantu bisolo binyonyi miti Eh
Abuza katonda boyo Katonda boyo
Leunya nyo Abagano kusizo mutonze Jehova yakuwa yatonde guru Yatonde seno tekwali support yo bempaji Olwazo lweda Yaja uda mazibu acho kutako mutu kubisolebe uka kubinyonyi Ebitonde bie walulane ebitarabika Buza mukama Bino mbuka busungu sungu difumbirwa wambu Seka nuri anogwe muamvu Tubuli dekono kubie chibuga Bikwase masia Yirizi jayo mochi watu genda yocha Everlasting Jisaye sura na abiri mumunana Lete vizibu vyo Vyo dabange vinja temu maso gete muli Mubango nonyo kubelo bulo jemiri mwemiru Jamagezo kukira kukasoro mone Bikwase mukama Elo shada Hello, hola, mwabi manyi.
No man can do it for you.
Eh.
No one check and give it check.
No, 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 no.
Tobuza bantu bisolo binyonyi miti. Eh.
Abuza katonda boyo. Katonda bo
Zaburi ya satu munya enyiriri munana mukwano ngaba mukisa abesigo mutonza abateko bwesige bwabwe kugambye no moyo katonda yatonde seno ebirunje bigiri mu abandi tebanalaba va mutulozo kuke sisi mukamaso gazibule otenda juki osinza rubale mandwe mizimu amayenje bibaje we mulese katonda temumanyi tachima bataliko bala buza mukama Tosinza mazige nifaka guta Obama Baibo jayo soma Woto tegede ebyo moyo buza kabona Buzo mutume Musumba musomesa We yagamba mumpite Na ajitabanga mungu ule mpulira Ense kuwendo woza Tomutonze bisere bisinga notariyo Na yate chikwe unyisa Aba muno nyaba malane wa mulaba
No man can do it for you
Eh
No one check and give it check
No, 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 no
Tobuza bantu bisolo binyonyi miti Eh, eh
Katonda boyo, katonda bo
Father Almighty, Lord I say in Droni, in another one Uliza mungu, abuza mukama